matika wakati choka waremera kustihini celebrity boyfriend na wakuchi malai kuna mukano
kuchanga hoti kawa
hey, pasite maido kita kuna mbole
na
Sweet in my doggy, take a gun.